chains.
Music. Exclusive from the tender con.
Drop these upon the kiss. We run down.
Drop these.
My FOMO, FOMO. God, I miss it, I miss it.
Ndilo kuingila wawa kumageti. Sona lelu achi na chitenshi. No muso angana toloka fancy. Naba ntempa so ni no fancy.
Ndesha kuwa fachinga. Wapati wana tupofa no kutuchinga. Wana baka babani na bovaita babani na boteine. Mwamonen vanti kata temputi.
Ngafyawa makulive nani oyo Kuti wababika mune mbenga family Bata mapange wakwata ya kumilitari hey. Ulesha iwo kuwa kuduka Ave nevalenga wafunduka Vesa ve fimbi fimbi Na ine kunsanga kaili nji umdu
Yesha, I tell myself to be kuduka Badi wandu mpanga pala suweza kunduka Sana sana wa murumbe murumbe Wafuwa narufele kumaselo ati murumbe Barula ngempo ate barupua Sibarulete babu tukanoru
Mfilo kuingila wawa kumageti Sona lelu achi na chitenshi No muso angana toloka fancy Naba ntempa so ni no fancy
Ndesha kuwa fachinga wapati wana tupofa no kutuchinga Wana baka babani na bovaita babani na boteine Mwamonen vanti tata temputi
Atuyumu mutende kafe Ngalali mipesha kunde kafe Ukumia fonda miafwa bati mailo mwantuka Na inanji muntu firenduka Wa muntu wa imuliso Munisiye sinikonda maeso Na umfwena teine wiso
Shaisi wane chova mbalira Ero ninjiteti sangwe noko wangalira I've been a fight with you me Nemendo yombu wabe kubuwa tese la pa wachinyau No munobe uyo kamkuno Pashida mibiga pakozi ya fiko tine
Sona lelu achi na chitenshi No muso angana toloka fancy Naba ntempa so ni no fancy
Ndesha kuwa fachinga Wapati wana tupofa no kutuchinga Wana baka babani na bovaita babani na boteine Mwamonen vanti tata temputi
Na chitenshi wape
Vanti tata temputi
Mwamne Na chitenshi
One gangster. Ah, LS.
Drop these.
Nafuma kuti. Jaja machine. Johnson, Nickers.
Big moves, 20 pesa.
Send them all right. Sok sok washi jete.
Drop these upon the kiss. We run down.
Wajubi na mavado. Big ass savage. Deep blazer. Like I'm. You the commander.
Ileva shikuro.
Naka.
Naka.
Abu Dubaza. So maja nigga. Denden mwenkaro.
Ileva shindanji.
Bosi ni Amit. Nai nai. Wapi swaki.
Ela juicy.
Angel.
Iche.
Yadato
Satchini Kosmana Aran Hama Amerika Wala na ukupu wapu 75 coins
Posta
Wala na ukupu wapu Era Tatuzi Kyo kyo website
Exclusive from ZTEN.com
Sochi so
My number Pandora